mitego yao, matunguri yao, silaha zao, mishale yao, irizi zao, ubaya wao, na chuki yao. Yote hayo wameyaelekeza kwangu, wanautamani mwisho wa maisha yangu. Yote hayo wameyaelekeza kwangu, wamepatana waitafune nyama yangu. Machungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao. Machungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao. Mwambie Samusoni asizidiwe na mahaba, wamemtuma Delila yule mwanamke kahaba. Mwambie Danieli wala asiache kuomba, Mungu atajitukuza katikati ya wale simba. Mwambie wajipange mwaka huu wataisoma, tunajiwe la Daudi utosini tutawagonga. Machungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao. Machungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao. Hao
wameongezeka baba, usiniache pigana nao.
Wameongezeka baba, usiniache pigana nao.
Hawalali majumbani kwao, wanakesha wakiwanga kwangu.
Wameongezeka baba, usiniache pigana nao.
Wameongezeka baba, usiniache nipiganie.
Wameongezeka baba, usiniache pigana nao.
Wanatamani nife leo, wazurie mazishi yangu.
Kona wanataka kunidhuru, wani baba si uwapige ili nipate uhuru. Mana hao hao no watumishi, tena hao hao wagumanishi. Baba hao hao no watumishi, tena hao hao wagumanishi. Au nishushe maombi baba kama Paulo na Sila, ila twende pole pole, mambo haya hayataki hasira. Au nitoe sadaka nisiwe Anania na Safira, nimeshakuwa Abeli, Kaini anataka kuniua. Nifanyeje baba, nimkimbie Potifa au nikakae jela, utakuja kunitoa? Wamenidharau sana baba, wamenikejeri sana baba. Wamesema mimi mtoto sijazijua changamoto, nimetamani niache huduma hii ya moto. Sina, sina wakunitia birikani, wote madui sijui ni muite nani. Sina mtu wakunitia birikani, wote madui sijui ni muite nani. Dharau zao, kijeri zao, masengenyo yao, fitina zao, dharau zao, kejeli zao, masengenyo yao, fitina zao. Nakutegemea baba.
Ah, Chiroloi. Ah, umebadili chorus bwana. Chorus sio hiyo hapo, chorus ni hii hapa.
Wamekuwa wengi